Rapson. Village ya Rapson. Elusi wara kado to kitu kidogo. Police ball de kitu kidogo. Military kiare kitu kidogo. Bani stop corruption. Stop corruption. Stop corruption. Political leaders stop corruption. Everywhere corruption. Parliament ya corruption. Village ya corruption. Elusi wara kado to kitu kidogo. Police ball. Mabu kitu kidogo, makin dokta kiri kiri airo. Aro jovite gogo metion, kinindri nyakari iduvial. Aye kwap inenga korapsondo. Makodimu azendru liafa kubani zile viri kitu kidogo. Tovu yu aziyori, babade na made indaviora. Lakini tovu chi azingonde, deteni suma digiri holdari. Korapsoni fepacha zikodu, digiri bedara makuadoru. Everywhere corruption. Parliament ya corruption. Village ya corruption. Elusi wara kado to kitu kidogo. Police ball kitu kidogo. Military kiare kitu kidogo. Bani stop corruption. Stop corruption. Stop corruption. Political leaders stop corruption. Everywhere corruption. Parliament ya corruption. Village ya corruption. Elusi wara kado.
Elusi wara kado to kitu kidogo. Police ball kitu